Iwera katika buncha, rapanyanta apa tika tika buncha Katoma nchiburo
ND Flash
Mwana Zambia
King Taze
Chonga kuposta gasa mkwa kako kutengwa meji digise Meji chonga kuposta gasi mpika kako kutengwa meji digise
Shagari jagulia
Anopo jibete guli nime marusi
Shagari jagulia
Anopo jibete guli nime marusi
Meji chonga kuposta gasa mkwa kako kutengwa meji digise Meji chonga kuposta gasi mpika kako kutengwa meji digise Shagari jagulia
Anopo jibete guli nime marusi
Iwe punja
Shagari jagulia Anopo
Uramani ya vuyo bando ya kwa kuposta Ndeka toma kumoyo nina kosa Nari ya babu kamuero na posa You suspect me kuidoba Na kukanira sindine imba Mutima wanga pao narimba Pise kuposta kasa nkwa kakoka twindi Mburi kutintu shago
Ano kodive tenda tise kuhi kutoge lakeni
Kumarusi
Ano kodive tenda tise kuhi kutoge lakeni
Kumarusi
Kena kama muwa Senanda wa popi
Awe, no
Anupu ndive tenda tisego higu choge la ken
Kumarusi
Anupu ndive tenda tisego higu choge la ken
Kumarusi
Kumarusi higu choge la me kumarusi Muraifi yanga ninafaka maruzi Ndijisinge ndivere ya matuzi The best for mime ya uchuzi Andu mpanda aso ama shoes Ndaga zita mufoni Ndaga kutirita gare mebo mufoni Oro nditwangire musankwa tori musankuori Kemurusaga kuswabu suwa swa nitwa gare gana Ntaku sisi guri ndi mori jisaga Wagari mungu parinu wa basawa
Chonga kuposta gasa kwa kako kutengwa meji digise Meji chonga kuposta gasi mbika kwa kutengwa meji digise Shagari jagulia
Anopo jibete guri ndi memarusi
Shagari jagulia
Anopo jibete guri ndi memarusi
Meji chonga kuposta gasa mkwa kako kutengwa meji digise Shagari jagulia
Anopo jibete guri ndi memarusi
You are posting it to make me feel jealous Ndaga safuga ndiga pondo garasti Mburi ropo chisimbi mchesti Guri ndi meurete posting Aji sankwa jituba madasti Muji hunige ejo mudasta Pini pize posting Ndi jiswe moyo wa muize mewe mkunywa mkoyo
Anopo ndive tenda tisego higu toge la keni
Kumarusi
Anopo ndive tenda tisego higu toge la keni
Kumarusi
Ya wa muwa Senanda wa popi
Awe, no
Anupu ndive tenda tisego higu choge la keni
Kumarusi
Anupu ndive tenda tisego higu choge la keni
Kumarusi
Iwere katika buncha, rapanyanta apa tika tika buncha Katoma nchiburo King Taser D-Flash Nduna buncha Aro chao sinjuna Aro DJ Hakalembe MK Sinavake Vene Brak Chakana Aro Professor Diburo Katoma Nchiburo
D-Flash The Shiny Bloody Boy
Mwana Zambia
King Taser Super Power Music Promotions Alola Vene Gajira Undia Gajenda DJ Sipopu DJ C5 GX Music Promoter Yeah! Ryuji Music Promoter is here! Kwasa!
Again!
DJ Muzera, DJ Manza DJ Mubianzala DJ Jidubwa DJ Hyrax DJ Gakoba, DJ Munga Mungo kwa Komedia is here!
Savage no! Again!
Exclusive for Kwasa Music Club.co
Hine ndine mwana Zambi
Chongo si kwa manawe.